angubengelele ngomgele futhi ngentokozo engosini yethu eFresh ngingusibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Mangase kuthiwa impilo bisobala icacile, kodwa ngithi vele isobala icacile ngithi ingamavunonondo ayiqondakala, imizwa yenhliziyo yabantu ibanhle ibuyixoveke. Sivamise ukuhlala sibhekene nezimo eyigeganayo, yebo impilo nebala isobala icacile. Wagcina nokuchukuluzwa ngumuntu kumbe akulemaze agovuze ukuphendula okuveza ukucikeka kuwe ngento ehlasela ukushaya kwenhliziyo yakho, asho ngesimo esasinzima obhekene naso. Lokho kwakwenza wazizwa kanjani? UJesu wayehlala imvama ebhekene nezimo einzima ngokwaMathewu 19:16-18. Bheka-ke, kwasondela kuye othile wathi, "Mfundisi, ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na?" Wathi kuye, "Ungibuzelani ngokuhle na, munye ongomuhle? Kepha uma uthanda ungene ekuphileni, gcina imiyalelo." Wathi kuye, "Miphi na, ngokuhle?" Ekumba umbuzo omuhle kakhulu lo. Impendulo kaJesu nebala iyo leyo. Omunye umbuzo owaholela engxoxweni engiwafa wafa idingidi ingaqedwa yiwo kanye lo eBhayibhelini. Hlehlehle, ngitshela ukuthi emavangelini omane alandisa ngempilo yakhe likaMathewu, Mark, Luke noJohane ubuzwa imibuzo engu-187. UJesu uphendula cishe engu-8 kuyona. Yena liqoba uJesu ubuza imibuzo engu-307. Imvamisa wayixoxa imfanekiso abantu ababengayiqondi ngokungangabazi babeyekhaya bekhuluma bodwa baze bathi, "Ngokwakho ucabanga ukuthi ubethini mangabesho lokhuya?" Kunamandla angachazekiyo ukubuze imibuzo ngathi ngabanye abantu nangezwi likaNkulunkulu. Ngumkhuba lo ovula ukubuka ngeso lengqondo, imagination, oxukuza ugebhezi qede uvulele ingxoxo ezinde. Njengoba omunye wake wathi, "Mhlawumbe ukholo lungokufunda ukubuza bese uyahlala ulalelisise ekubuzweni kwemibuzo emihle." Ngakuba impilo yakho ibizoguqwa kanjani uma bewubuzwe uNkulunkulu eminye imibuzo yathi xaxa, uma uhlale phansi wazindla ngayo ekhanyiselweni yizwi likaNkulunkulu? Ungakwesabi ukubuza, ungakwesabi ukubuza. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli Fresh.